Kileta papara unacho na muda ila Nafirisha biashara waga ni ruga so wake up Kesha kwa swara cha kuruba brother madhara Kosea kuchagua waga ni makubwa bunda Kabariki tumekua litujiongeze Atua zwe mo mbele ya do tujisogeze Apo kileteo bisho na binkweleze Kwa matiangwa na thamani blo Kuliko kutemea bola ni amazing headache Wakati swa kutaftana Pesa zijionekana ni pressure za mchana mchana Atari tu mneza chati mnafureshana Wazi mnacholeshana hizi kazi na story pana tukaze supu Na kuvutana huku kujitafuta mbu Mkwenda semu soijiwa katu Ila kwanolewa tu Takumbuka kuwa kuna friendship ya wanyonge na mungu watu Alafu Usipokaza utoke ulipo hawendi Na ulivo simpo tazusha uyu pipo ajipendi Cause hatupo wengi pasipo shikika Tumeshika Na pasipo fikika Tumefika Oh my god
Kwenye giza wezi pote Hata mwanga unapoteza
First, get the money, then respect, then the power Then woman as a flower Tia urumo baki chawa, baki nyumo na pagawa Of course, hatufanani la kuchinja ngombe ajiri ya ngozi Tuweze kani, takufo jala mbivu koji so mine ujoni Hauko mia, iswa sometime you need to be alone Ishu simango, kufo sifiwe, shuja akome Afut machoze kwa bado analia, diafike mushoni Amono toto na choreka, upia mjuki nyume cha kushoto na kucheka ni kulia Tazama tunavoikazia njia, mbelo loka tatu wa shika, fuwa na shikwa na kicha So what the f-
Ama ishe ha haba tukwa Gata mtiri Sika na kitolo Tuli mara Banu batu kubana Ama ishe batu bana Kalele ma Iki kalele ma Kuchuwa na kihela Tukuma nyana bambu haba wongi Na haba uisa
Sio kila yena Tuli chukwenye kiza
Hati kikuwa uisa tu
Hata mwanga unapoteza
Kimwaga chose to naruzi kago Cause no one knows you are real struggle They only see you are trouble Japo mechi hii yaishi Yani asisi na mawazo vikwazo na sisi So don't take it easy man
Tongo records for records
Me in London
Bisha na hiyo